Ni mediodía, día. Baby, nataka tutoke, mimi na wewe, twende tukale good time. Bali, baby, nataka tutoke, mimi na wewe, twende tukale good time. Bali, najua walisema sikujali, lakini mimi moyoni sikubali. Nataka mpenzi wangu twende mbali, tukajivinjari. Najua walisema sikujali, lakini mimi moyoni sikubali. Nataka mpenzi wangu twende mbali, tukajivinjari. Sasa tugange ajayo, my love. Baby, tuliza moyo, sahau yote yalopita. Sasa tugange ajayo, my love. Come on, life is not easy, let's go make it.